Hii hapa nsauti ya maseke mtu atari atari atari.
Weza!
That's msafi.com.
Wedo ni kiwango.
Kwa wanangu mbombweza makeup. Yo kwa jirani unajita piskali we.
Haiko yo.
Mbombweza makeup. Yo kwa jirani unajita piskali we.
Haiko yo.
Mbombweza makeup. Yo kwa jirani unajita piskali we.
Haiko yo.
Hai.
Haiko yo.
Hai. Hai.
Haiko yo.
Hai.
Haiko yo.
Hai hai hai
hai for you
unatongozwa unajishaua
hai for you
ujifanya unanijua
hai for you
nakuleta pigo za kishua
hai for you
nana namba umenipa jana nashobo kibao na leo unapiga eti nitume mafao
sibu mondi leo kuiacha wasafi
hai for you
na mama Samia pande basi na bajaji kupakiza mishikaki
hai for you
na kuzulumu yako nafsi unasema
hypo 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 yo
hypo 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 doni
waza hypo 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 hypo
waza hypo kujifanya una pesa kumbe una hypo kunichukia kosa kuna hypo kunifangria kisa jina voice kama yangu mia kuna kita para chara sana nanja wakunio kwa hakuna ujama ndoli niponza minili wa support
hawa kutaka nipaja tajina
wena goli haipo kudadade wefu dadade wefu dadade wefu dadade haipo kudadade wefu dadade wefu dadade wefu dadade
auja ipenda iyo Mungu baba Mungu reju mbariki sana mama kena mie Mama kena sama west end Defao
Mbaya yo
Hey hypo Wanangu watoto wa kiba Anakubali sana wanangu watoto wa kiba kwa Matias Wanangu watoto wa Brazil ndogo We maski ni jeuri, jeuri Wanangu nzwande Anakubali sana mwanangu kape Achuse Watoto wa changa Wanangu wa kamongo vitengu elia Elia Wanangu wa datoni kitengo Mawe, mawe
Chitumazuna Riu kengli umze baba Sapota mchimbi mwanangu Nanizo abongo mwanangu Teo kanda Dani bingwa Hiriko marazima ritaenda Maseke Waza
Doni piga 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 piga
Kiwango
gang
gang gang baba Siso siso Na jaimita
Safika sambaza tena